Ekibiina kya FPC kiwadde akakiiko k'ebyokulonda amagezi nti kalowooze ku nkola endala ezokakasa abalonzi ng'ovudde ku buuma bwa tekinologiya obusoma ebikumi n'emmonyo bw'ebyenyi by'abantu ng'eggwanga liteekerateekera akalulu kabonaako omwaka ogujja. Akakiiko k'ebyokulonda kaafunye obuuma buli okusukka mitwalo 10 okuyambako okwewala abantu okulonda omundi ogusukka mu gumu ate n'okulondera mu mannya ag'abantu abalala. UPC egamba nti olukalala lwa ggwanga lyonna olw'okulonda olw'empapula lulina okusindikibwa mu bifo ebironderwamu lweyambisibwe singa obuuma bufunamu enkenyero ya tekinologiya. Faizo Muzeyi atwala ebyamawulire ku kibiina ki UPC agamba nti tekinologiya kyagala kino kiyinza okutangira obutabanguko singa tekinologiya aba yekyanze mu mbeera ey'ensonga ezitali zimu.
Telecommission yakola rejesta erimu abalonzi bonna naye rejesta ereeta commission so tusaba nti tulembe oluta nti tezenjawulo nti kyakusa bulungi rejesta bonaso rejesta tebeera ku police station nakakooma kabeera ku police station so tusaba nti nakooma ekaba nakagaanyi musoma ate kaleme kuleeta nsasage oyomuntu amanyikiddwa nti bulonzi bwokukyalo ensi yonna emumanyi ate bamugambe okulonda lwakubakuma tekamusomye naye omukota zokigezi eyo ekomisyo mwali